Toko mo kyan boy. Usko ko men. Lawama. Mama. Sababisha kutenga na mama so mapenzi kuachana ilibidi chozi kunitoka ulipoti niaga mama despite you far from me but you are the one for me sikuhisi maraya ila huku niliko karaha sikuhisi maraya ila huku niliko karaha basi tulia imami hey, nipige izeze usiwasikize imami ah. Wale 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 vicheche mama Don't cry, yeah, hey. Mama, I'm there to guide you high, hey. Mama, up to the sky, not the clouds, the blue sky, yeah. Mama, never blame me, yeah. Pesa ni wengi mama, usifuate vingi Jua ulipendwa na hutotendwa Mimi wako sije nitenda Ukafuata visendi vya mia mia Watakupa chika kamimba Mama, let's choke banana Unipeka toto toa fanana Mama, let's choke banana Unipeka toto toa fanana Ukini miss, piga simu Mama, najua mapenzi sumu Mama, ndakubaiye fera Hey, bora tu Mama usin kera 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 hey. Mama don't cry yeah, hey. Mama I'm there to guide you high hey. Mama up to the sky Not the clouds, the blue sky yeah. Mama Boy, Ziggy.